Nilipomona mtoto nilizimika nae. Nipokwenda kwao nilimkuta ametilika, nikamwambia ya moyoni, nikamwambia kwamba nampenda, nae akaitikia wala hakusita baby. Kaka leo niko nae, nampenda sana wangu mpenzi, nakupenda sana we, nakuchaji my baby girl. Kama wakisema, kisema, kisema.